Afle Dibala.
Excalibur.
I say eh, 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 eh. Say me yeah, 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 yeah. I say clap, 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 clap. People jump, 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 jump. Zuka mwe panda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka mwe panda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Ugumu wa maisha wana soma sana. Kanibarika ukuta bijika. Ugumu wa maisha mjini hapa soma sala. Mwayabona umechalala na bado umelala.
Simu inaita USA, simu inakata nipo UK. Watoto wa squeeze ya wana tabay. Wanataka kwenda kuslay to pay. Kupigia picha na sanamu la Mandela na vishopping shopping always say. Anko boda boda tafuta mali. Tafuta mwali unataka shari. Nchi yenyewe jua kali. Mambo yenyewe ni hatari. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Nasema
Zuka mwepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Kinyonga sitaki taki mara pinki kaki mara black and white. Oyongea mina kula bati the matter of fact life yako what. Jumpy jumpy no position. Now you need to make decision. Au mpaka niku fundishe. Nikupe muziki niku bugishe.
Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Nasema
Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani.